sengizwe le uwangthanda phela impili yaqhubhe noma ungekho wagona sengizwe le ke mina angisafuna impilo enyama awaphela nawa angatholi thuba kimi manje uzongiphinda phela manje sengizwe le uwangthanda phela impili yaqhubhe noma ungekho wagona sengizwe le ke mina angisafuna impilo enyama awaphela nawa. I don't want to be young.